Alexander Malawi. Sangalale, disikula nuli ilili ya chimwenele loli musangalale. Soona mwalo wadi mbanja, soona mwalo wadi mbanja. Ife tose tasangalala moti taomba manja. Tikuzi wasizo pweka, ti ulendo wa utali. Dichifundo ja mulungu, asanje ya ganika, amabuza haganika. Chauta wagu mwambandi, chauta wasatega banji. Chikwate chinchoera. Pano pata sangalala Tisaka vego timbanja moso mwayamba kupanga zibana Ili ndi banja, uu ni tunda Ndi ulendo wa utala chemwalia Achimwene na nusu, mkazi mukamsa male Ndi udindo wanu kazi, yu asama kazunzike Chonde kamusa maleni, chonde kamugondeni Kaloleni koso ya numbanja akale yesu Banja lopa mulungu Kala la jisanzo Osatiza chikwa na mbanja Mukabwela kumama wa umene
And Roda Dine, who are getting married today. May God bless you all. Amen.
Today.
Chigwa digi chorera.